mylovezedmusic.com.
Uptown Beats.
Guten Chizo and the boys. Yeah.
Baby ni magufula chabeweka, chikondishi magula chabecheka. Kakuona ina ni maseka, nika kutomola moya mbomeka. Come and see my woman, alichabeka
woman.
Kukusi ya never my woman, yeah akandineka my woman. Baby ni magufula chabeweka, chikondishi magula chabecheka. Kakuona ina ni maseka, nika kutomola moya mbomeka. Come and see my woman, alichabeka
woman.
Cause you are never my woman. Yeah, I got the nigga, my woman. Yeah.
Sinivutika kusanka, nina pesa kali wanga. Life manje ya wama, na pezo ni pali labana. Na kushukila mami, vanono sana mami. Bali na mutima wako, na kuwama kwako. Ona ule muna patience, unikonda zona si pretense. Sapota wanjini webo, comforta wanjini webo. I will ride for you, catch a bullet for you, do anything for you.
Baby ni magufula chabeweka, chikondishi magula chabecheka. Kakuona ina ni maseka, nika kutomola waya mbomeka. Come and see my woman, alichabeka
woman.
Kukusi ya never my woman, yeah akandineka my woman. Baby ni magufula chabeweka, chikondishi magula chabecheka. Kakuona ina ni maseka, nika kutomola waya mbomeka. Come and see my woman, alichabeka
woman.
Cause you are never my woman. Yeah, I got the nigga, my woman. Yeah.
mylovezedmusic.com.